It's like a fufu, baby. Gangsta.
Remember where you got from.
Boys,
don't pick up from my boys.
People run up and tell a to the RST. Young mafias don't die. With the nation of boys.
Yeah, Steve is up.
In a game, B. Don't say they say fight. Spot boy, why say? Gana pshamo sana rimondarida. Wempash wa mushiro ntandarida. Wese unka kurureko na wanesh kako. Kumutima kwa rifitia kuchet shift kako. Ichit kako chani vimba pa menso. Tatifuande monobu kuruwenu. Chira tuwala mumesho nja kweni kona lomba ni mwishkuru wenu. But wadu antiteti nkwanisho kusofa. Ture ni kwense ndo chafinechi mwe over. Mweva pange shira upashave shira maka mwa kwa teta kovu inga misira.
Ntafweni kumwelezo pashila luwa. Nemwana wenu narila. Tapali kumba kweni ngabutu kila ipia pano chalo fyampesha. Tule ni kwense ndo chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo
chafina
chafina tule ni kwetsendo chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo
chafina
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 tule ni kwetsendo chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo.
Chirentine chalo pochifikire. Nimimbu shandine shirentine foshifitire ronish. Tepari kumbyo koni ngaya. Wero kumilumbani ya mwadiri ngaya we. Narishu bati naribembu kire chalo nesonje. But na papa tandi pama kufipano sonje. Dombo kuse mumbere ere muntarushi. Na kumisangwe shabu were were. Kwelesa nane mpangire ni kwenshira. Kamose pia para kofiria. Bantu ni mwana wenu apandi muri kwempesa. Tana na pimpa kumbi kwa kuya nshkwete. Tapai chense kesha pano charo na mshimo. Tanushe niko kufia mcharo chino. Na inenga zango kumu pukuri ya mshiro. Ukuchira nkaye posu wa mumurilo.
Ntafwe niko mweleso pashila luwa. Ni mwana wenu narila. Tapali kumba kweni ngabutu kila ipia pano chalo fyampesha. Tule ni kwetsendo chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo
chafina
chafina tule ni kwetsendo chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo
chafina
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 tule ni kwetsendo chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tuleni kwetsendo.
Tuleni kwetsendo chamabozi kozi. Pasandelo nsesangwa ne mitondo. Nokula ilumba nyati nzika pondo. Kutinso chenu ya wenziru venedia uma. Tapilisheni na mabalo yenu buke. Kendi mujiroto ya wenzuka nyani buke. Mwongo maisula fya filongo. Imitondo na baiso ni kongo. Kwesha ni munshira mwe tata. Na banoru inso shimwa na fya matanta. Hey chowa ninsa mchenchen. Ifi let's stick up ano fya msenu. Fya mchalo na itula. Kulimo mekatula. Tule mikabila mpepi. YJ Wiz Nation ina kebi.
Chafina
chafina tule ni kwetsendo. Chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo.
Chafina
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 tule ni kwetsendo. Chafina chafina
chafina
chafina champesha. Tule ni kwetsendo.
Smart boys.
Kale kale wangu.
Wangu tachelwa.
Ya muke.
Omsere sefai.
Brother Tom.
DJ Mems Kure. YJ, it a get B.
Boss man Jeff.
Wamke Quaros. It a Frozo. Mr. Sombora. Papa G.
Kingstar.
Mr. Angoma Pakiriniki.
Kati.
Wizmas Nation. Strike K. Prince Nation.
Remember where you got from. Sound your music published. Don't see old.